markii xafiiska loo dhaariyay Jimmy Carter 20kii bishii Janaayo ee sanadkii 1977 wuxuu ballan qaaday inuu hoggaamin doono dowlad wanaagsan oo tayo leh.
There can be no nobler nor more ambitious task.
Ma jirto shaqo ka sharaf badan ama ka himilo wanaagsan oo maanta laga qaban lahaa Mareykanka. Waa bilow cusub oo caawin doona qaabaynta dunida nabad ah. Hankaasi qaabaynta dunida wuxuu ahaa mid uu sii waday xitaa kadib halkii muddo xileed ee uu maamulay Mareykanka. Markii uu aqalka cad ka baxay kadib, wuxuu ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize. Wuxuu madax ka noqday hay-ad aan faa'iido doon ahayn oo uu ugu magac daray xarunta Carter. Mu'asasadan ayaa higsanaysa u ololeynta nabadda, la dagaalanka cudurrada iyo dhisidda rajo. Waxaan u eegayaa ka shaqaynta xarunta Carter sii kordhinta wixii aan isku dayay in aan qabto markii aan madaxweynaha ahaa. Carter waxa uu ku dhashay degmada yar ee Plains ee Georgia sanadkii 1924. Waxa uu ka qalin jibiyey Akademiyadda Badda ee Mareykanka sanadkii 1946, isaga oo noqday sarkaal ciidamada la socda gujisyada Mareykanka. Hase yeeshee, waxa uu dib ugu laabtay tuuladii uu ka soo jeeday ee Plains sanadkii 1953, kadib markii uu geeriyooday aabihiis. Waxaan uu markiiba la wareegay howlaha beer weyn oo looska lagu tacbo oo ay lahaayeen qoyskiisa. Carter waxa uu siyaasadda ku biiray intii lagu guda jiray ololihii loogu dhaqdhaqaaqayay xuquuqda madaniga ee dadka madow ee Mareykanka ee sanadihii lixdamaadkii. Laba muddo xileed ayuu ahaa mudane ka tirsan golaha sharci dejinta Georgia ka hor inta uusan noqon isla guddoomiyaha gobolka Georgia sanadkii 1927. Khudbad uu u jeediyay dadka gobolkiisa maalintii caleema saarka ayuu Carter u sheegay in aanu marnaba aaminsanayn midab kala sooca.
I say to you quite frankly that the time for racial discrimination is over.
Waxaan si daacad ah idinku sheegayaa inuu dhammaaday waqtigii midab takoorka. Muddo kooban gudaheed, Carter isaga oo ah guddoomiye aanan caan ahayn oo maamulo gobol ku yaala koonfurta Mareykanka ayuu sanadkii 1976 ku guuleystay murashaxnimada xilka madaxweynaha, kadibna tartanka madaxtinimada ku garaacay Gerald Ford oo jamhuuri ahaa. Sanadkii 1979 wuxuu dhexdhexaadiyay heshiiskii Camp David ee ugu dambeyntii keenay heshiiskii nabadeed ee dhexmaray Masar iyo Israa'iil. Taasi waxay ahayd howshii ugu weyneyd ee dhanka dibadda ee uu Carter libin ka soo hooyay. Markii aan madaxweynaha noqday, waxaa jiray ilaa 4 dagaal oo dhexmaray Israa'iil iyo dalalka carabta 25-kii sano ee ugu horreeyay. Masaarida waxa ay haysteen taageerada midowgii Soofiyeedka, taasina waxa ay Masar ka dhigtay dalka keliya oo military ahaan u babac dhigi karay Israa'iil. Carter waxa kale oo taariikhda u galay dhexdhexaadinta heshiiskii dib loogu soo celiyay maamulka kanaalka Panama, dowladda Panama, iyo suurtagelintii xiriirkii ugu horreeyay ee diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo ay wada yeesheen Mareykanka iyo Shiinaha. Laakiin kacaankii Islaamiga ee Iiraan ee sanadkii 1979 ayaa wax ka bedeli doona jihadii Tobnayd ee madaxtinimo ee Carter. Dibadbaxyo ay hogaamiyeen wadaaddo Shiica ahaa ayaa riday dowladdii uu taageeri jiray Mareykanka ee uu madaxda u ahaa Shaah. Shaah ayaa dalka ka cararay, maleeshiyaad hubaysan ayaana weeraray safaaraddii Mareykanka ee Tehraan, kuwaas oo afduub u qabsaday 66 muwaadin oo Mareykan ah. 17-kii November ayaa la sii daayay 13 ka mid ah la heystayaasha. Bishii Abril sanadka 1980-kii, Carter ayaa amray howlgal military oo lagu soo furanayay la heystayaasha haray, waase lagu guudareystay. Howlgalkaasi waxaa ku dhintay 8 askari oo Mareykan ah. Carter waxa kale oo uu la kulmay caqabado gudaha ah. Sicir bararka iyo shaqo la'aanta sii kordhaysay ayaa hoos u dhigtay dhaqaalaha xilligaas, taas oo ka qayb qaadatay doorashadii 1980-kii. Jimmy Carter waxaa doorashadaasi uga guuleystay Ronald Reagan oo ka socday xisbiga jamhuuriga. Janaayo 20-keedii 1981-kii, maalintii caleema saarka ee Reagan, Iiraan ayaa ugu dambeyntii sii daysay la heystayaashii Mareykanka. Carter markii looga adkaaday doorashada, waxa uu ku laabtay degmadiisii Plains, halkaas oo uu ka bilaabay qorshayaashiisa dhanka samafalka. Waxa uu u go'doomay hay'addiisa Carter, halkaas oo uu door ka ciyaaray nabadda, caafimaadka, iyo horumarinta dimuqraadiyadda. Xarunta Carter ayaa qiimeysay oo goobjoog ka noqotay in ka badan 100 doorasho oo ka dhacdo meelo kala duwan oo caalamka ah. Waxay door ka ciyaartay xallinta murano iyo colaado sokeeya sida colaadii Kuuriya 1994 iyo sidoo kale heshiiskii nabadda ee Uganda iyo Sudan. Howlaha xagga bini'aadamnimada ee Carter ayaa sababay in sanadka 2002 magaalada Oslo ee dalka Norway lagu guddoonsiiyo abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize.
When I won the Nobel Peace Prize, for instance, it was because of the work of the Carter Center. So I would be perfectly.
Markii aan ku guuleystay abaalmarinta nabadda, waxa sabab u ahaa howlihii aan ka qabtay xarunta Carter. Sidaas darteed, waxaan ku qanacsanahay in aan sheebay dhaxal ku saleysan nabadda iyo xuquuqda aadanaha. Waxaan u leejeedaa taasi yaa diidaya. Xaaskiisii Rosalind ayaa geeriyootay bishii November ee sanadka 2023. Carter oo 100 jir ahaa ka hor inta uusan shalay dhiman ayaa noqday madaxweynihii ugu cimriga dheeraa ee soo mara Mareykanka. Guurkiisa isaga iyo xaaskiisii Rosalind oo soo jiitamay muddo 76 sano ah ayaa isna noqday kii ugu dheeraa marka loo eego madaxweynayaashii iyo marwooyinkii koowaad ee soo maray Mareykanka.